Olukiiko lwa disitulikiti y'e Kabale lulangiridde enteekateeka ez'okutandika nate okusiima n'okuwa ebirabo amasomero agakola obulungi mu bibuuzo wamu n'okuyitaako agafuna zi arizati enfu oba embi oluvannyuma lw'ebibuuzo bya P7 ebyakamaliriza okufulumizibwa. Abayizi abawera 1367 be batuula ebibuuzo bya PLE era ku bano 219 bayitira mu ddaala erisooka 1838 ne bayitira mu ddaala eryokubiri ate 773 ne bafuna eddaala eryokusatu. Ate abayizi 206 be baagwira ddala n'enkoona n'enywa ate 508 baali beewandiisa okutuula ebibuuzo wabula ne batabituula. Omuyizi eyaleebya banne mu disitulikiti yonna yafuna obubonero 8. Alipoota eno ey'amasomero bwe gaakola yayanjuliddwa kanso okuva eri akakiiko ka disitulikiti ak'ebyenjigiriza n'ebyobulamu nga kakulembeddwa Lydia Tulyasingula. Omukulu w'okuntiko w'akakiiko kano Robert Mugabe yalaze n'ate obutali bumativu eri enkola y'amasomero gano mu bibuuzo ebya PLE eruddeyo era nti disitulikiti essira eritadde ku kuwandiika abasomesa abamala era batendeka bulungi okusobola okutumbula ku byenjigiriza ebirungi n'ebirala eruddeyo.